gallural nebi dasade jonde sakkiti de dental leede hirnange afrika e alat sapo e jowi lewru sapo e ɗiɗa ɓuru wawali ittude ngal wuren weete jonde nden hooreɓe mali burkina faso e niger laɓɓinno miijo maɓɓe kadi wi'ude ɓe jokkan laawol yaltugol ngol haa ngol yaltoya ɗum woni haa ngol joofa holko woni sabungal lural holko mbaawi wonde batte mum hara cda o no heddori aalaaji waawuɗi haɗude ɗe leyɗe tati yaltude e dental mum ngam jaabagol ɗe lamde miɗo wondi e docteur abdou ba hertorɗo dente hakku leyɗe afrique omo notora en gila dakar docteur abdou mi yettima
ami yetti wonde kala heɗotoɓe ɗo mbawi wonde e nder leyɗe men fo mi weltori e kawral ngal
aliou diallo an ko a jeyndeyankejo aɗa gollana bembere ɗum ko mojobere rendoyankero daraninde satugol kumpite fenandeje wiyen ɗum fac checkin aɗa jooɗi bamako mi yettima
yettima ceerno tanmin yetti ɗumpeede fu o wakkude jooni
koɗomen tataɓo ko docteur mahdi aboubacar abba ko kanko ardi département gande dawro ka duɗal mawgal modibo adama ɗum ko yola e nder nigéria docteur mahdi tawdete e men ka roguere ɗiɗaɓere yewtere nde docteur abdou ba mi adorama an okki e ñoggandema e alhaali fewndiɗo o ngal dental cda o meeɗi heɓde caɗele ɓe gandi tawsi hari sifa ngal lural heɓike e tiɗude
ɓe andi mahoodi dental cda o gila nder cda o daña wona hannde duuɓi capanɗe joyi e hitaande aroore nde ɓe gandi ko heewi waɗi e nder leytele cda o hareeji mawɗi e liɓal laamuuji woni kuude taaji e nder leyɗele ɗe ɗum addi fitina ɗum waɗi cda o waɗino konu mum ɓe yahino e leyɗele to fitina waɗi haa ɓe heɓti e sariya laamuuji ɗi to liberia e sierra leone kamɓe leyɗele taki ɗe burkina niger mali ko militaire ɓe woni ko liɓi laamu ngu jooɗi ɓe waawaani fottude cda o nde ɓe waawata jottude hakku woni dumumna nde ɓe waawata artirde laamuuji sariyaaji ɗi fodde no ginol constitution leyɗel ɗen ɗaɓɓiri ni ɗum waɗi ɓe fawi ɓe leɗte ɓe fawi ɓe sanction ɗi kono ɗum ɗo jooni ɓe yaari ɓe muutiiɓe naati e nder haa ɗum woɗɗoyi hooɗo jamaanu jooni
aliou diallo an jeyndeyanke o aɗa jokki taskagol ngal lural gila ka fuɗɗode aɗa haynino kangal hewtiri ni haa ka leyɗe ɗe fellita yaltude fes e nder cda o
ka wala fa yalta o goonga o ñande ɓamnodiaatino yimɓe waɗino surprise mais na ƴiwi ɗa gasi aɗa wiye aɗa waawi soynaade gille ko woɗɗi yimɓe muunde ko miili muuɗi tata ana wonnoode gilla ko wona ɗum gimmeɗe fof no hawrtirde gimmeɗe ɓe anndoɓe yimɓe ɗe fuu ɓe kiiɓe honoɓe qualité gooto en ɓe fuu laamnoɓe a nanndi eɓe nanndodiri ɓe hokkata ɓe fennde sac organisation hono cda o e ley faamu anni wadde jote mum e gille nde piiɗala natno fiɗɗi natnde hakkunde cda o annduɗa leyɗe cda o ɗe kañi e leyɗe afrique ga ɗum woni burkina mali niger arande nde na ƴeewi no hunde fuɗɗirndi a tawan mali wakkatinde kuuleta arande o wanno ne août 2020 kañi e cda o ɓe naataki hono laato hakko wakkati gooto na walla ɓe kuccondira hono wakkati gooto en tout cas laaji keddike ɓe keddi ɓe kaalda eɓe jaada ene jiida eɓene gondi e dabare dabare o yehi faa yettii hono neɗɗo miida weɗo jaltan fefefe o kuɗikanŋaaji goɗɗi leyɗe goɗɗe gecci heen ɗum hokki sembe hono ko fuɗɗi mali ɗo ko hokkudema sembe o tawa kon fuu laamu moɗon e tii gooto ɗum woni mali burkina e niger hannde ɗum ana woodi koɓe nanndondiri juuɗe ɗum hokkiɓe sembe ɓa ɓe mbaawa daraade yeeso cda o yeɗo jalta sembe ɓe jalti ɓe mbaawi kamɓe e hoore maɓɓe wadde espace maɓɓe créé ɗum woni ais o nde espace mo mbaawi wadde gollu bi mum ɗum haya ɗum fuu heɓi sembe nde wakkati niger ko sakti naatde kañum woni kañum heen nde laamu faamunoo nde nde cda o won président muɗum en kaalino haala faa wiide naldan ministére en nawala kaɓorɗe heen jaafa joƴƴindina président istat to ɗum woni bazum a ley ko wakkati muɗum ko yimɓe woni mali naaje burkina komisi wiide ɓe mbaɗii ɗum kamɓe ɓe njaaɓe jaɓɓoyooɓeen to ɗum laatta jannga fiiɗalla mawɗo hay ɗum fuu hawrti hokkiiɓe sembe donc dina ngeen en ceno liko en tigi hakna ci dawo ci en tan tan
docteur abdou e biolma holko ngardibe CDAO wasi heblude ngam surude ma mbien hadude gallural yo hewtudo ide ngandi lambe leydi wobbe wayli sariya leydi ngam heddagol e laamu woni alhali 3e manda dental CDAO non wasino dartade dum
gonga CDAO no foti darade dara solito yimbe horede arobe e laamu be salo accude be wada ko wela walla be wanglita constitution woni ginol ngol no be welira ha be wawa heddade dum don CDAO no foti habade dum don kono santira hande tawi kaleten ko ɗeɗo leyde tati CDAO ala hen fot walla falguere mawnde kamɓe militaire aɓe laamu militaire e nder leydele ka en principe wona ko moƴƴani leyɗele ɓe sabu ɓe nganndi golle laako golle koninkoɓe ɗe ko ndenta leydi ndi kamɓe hoɗum ɓe herori gila e keeni ɗi haa e institution ji ɗi haa e fofen ɓe janngi ɓe anndina ɓe ekkita ko hare ɓe ekkita ko wargo ɓe ekkita ɓe janngi kadi ko yamiroore ɓe fi waawa lurndaade ɓe ngadda miijo ma ɗum ɗon wonaa nature maɓɓe wonaa ko ɓe janngi ko ɓe anndi ko ko yamiroore goɗɗo yamiraama walli waɗaama ordre ɓe foti waɗde exécuté tawde heen kadi phénomène walla huunde wonde ko feeni hannde e ndeer aduna hee fof wona afrique tan ɗum woni populisme o haala haalaaji ɗi ngannduɗaa ino nodde e teddugal ɓe wona wiide e tuubakooɓe jo'inooɗo e raɗotoɓe enen poti fodde jeyaade hoore men souverainité en haajoraani goɗɗo eɗen jogii ngaluuji ɗiɗo noddaali fof waɗa haa ɓiɓɓe leydi fof waɗa naata sukka e ma rewa e maaɗa so anndi ko ɓe yaldi ko CDAO ɓe ruttaaki e peopleaji ɗi wonaa référendum ko kamɓe immi waɗi ɗi ɗon
e nden yewtere ɗon tigi Aliou Diallo an aɗa jooɗi Bamako holno malinaaɓe njiiri fellitannde ɗeleɗe tati e yaltude e dental CDAO
eywa ay neɗɗo ko haani waɗde jotomine daande meɗiga en tout cas ko anndumidana ƴeewiide yimɓe kaalata ko a ñiiya wiide yimɓe e pecci yimɓeaɗe pecci hono wiide yaltugol ngol won felloɓe ɗum won ndeɓande ɗum so wi laamu o ana hollike wiide yaltude e CDAO ɗum e ɓantude hoore muɗum e ittude hoore muɗum ittude daande muɗum e junngo leyɗe ana to ɓe mbiyeɗe leyɗe kañum jogii CDAO aɗa ngaɗa CDAO manipie no miiri donc nde noon haaliraama ni enen yimɓe jiɗɗe faa leydi ndi tawto hoore mum hono faa leydi ndi laata tan jee hoore muɗum ana cellema hono jalteen leyɗe hono baaɗɗo hono CDAO waalde muɗum no wuro ni e bange ɗum yimɓe heewɓe ɗo ana ɗo ɓe hakkille mumen fetti hulɓe ɓide CDAO ana hokka avantage ŋaaji kewɗi hono naatde yaltude e ley leyɗe sappo ujo CDAO ɗe kañum e ɗum CDAO ana jogii instrument ŋaaji ɗe gollirte e sériaji wolluɓe hono commerçant en hono naata yalta en hono sooda sotta en ɗum yo kulle ko yimɓe anndi CDAO ana haani nafude ɗum ha yimɓe ana kuli yalti est ce que ɗum laabta ko fiɗalla e deux muɗum en ɗumɗo hakkillaji ɗi maligaana fecci won helloɓe won hulɓe ɗi won jeɗɗan ƴeewa hono ɗum watta fa tecto est ce que yaltiɗi ɗum wonda fiɗalla goɗɗo
o jaraman fof e darnan ɗo taƴere aranere nde yewtere men nde en yiiti tan e nder silmaji jokkiɗi ɗi caggal ɗum en heɗoto taho heɗiyankoɓe VOA Fulfulde.